Baba mukubantu bakola ogwana chewa mukutangira okusasana kw'ekirwadde ekyebola mu kibuga Kampala basabye minisitule y'ebyobulamu okwongera amaanyi mu kusomesa abantu ku kituufu ekirina okukolebwa okusobola okulaba ng'ekirwadde kino tekiyingira mu bannakampala ekiyinza okusanyalaza entambula y'emirimu. Kirwadde kino ekyatandikira mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo kissa abantu abuwerako mu ggwanga eryo ng'ate abalala bakyagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi nga ne mu Uganda embeera eno ezeeraliikiriza abantu nga bangi balowooza nti eggwanga liyinza okuddizibwa ku muggalo nga bwe kyali mu kiseera kya COVID-19. Bannakyewa bategeeza nti baakizuula ng'omulimu gw'okutangira okusaasana kw'ekirwadde kino si gwa gavumenti yokka wabula buli munnayuganda akwatibwako butereevu.
Kibaino soko kula kusomesa bandu jiti kibaino kula okwewale endwadde nga Ebola
tulaba tujja kudayo kukuvuga abantu ababiri ababiri kubanga abasatu baba basembereganye nnyo wabate waliwo distance okusinga ko kututeeka ku muggalo
sabuni wali amazzi wegali tetukkiriza kuyingira lobo yagala nnyo
fayo obudde bwange inekeza oli bwange obunyuma obwomangaki ningamba kankere kitegeeza nti wemba mbufedde eminyolo egyo andozi kwe bakutte n'emittu mwe badde batudde abasaabaza abanji ab'enjawulo mbanyina kyentaasiza
geza ndi obuntu bwangu nnyo mundu kunaba mu ngalo buteriranya na mutu mulala ina bugumu oba atuyanye n'obutagatta ngoye nga tuli ffenna
Minister of Health enebanga ezesitizinga abantu etekawo abantu abenjawulo abasawo bakikutambula mu community nga basesitizinga